one thing it up.
Hey,
man, if you
DJ Tricks. Nilipo weekend, nilipo jolo we mwachauni. Nicheze ni walika ni waka mwachauni. Seba panga mikondo, ae. Senu mwela fateni ni kaso, ae. Senu utwa vilimba inge vilira. Nima kelo, watu kubavina. Mwadiche, kile mwene yanganisa. Mwachole ni yakana, kile afela ni kalobala
kwa wale kwa nuna.
Zibala kashe kufakiza zila weekendi. Nibata kusiliza kukuta kama somwendi. Kusa kupuma DJ unibutelezi. Bili mbaboliza kashe kuna vini tenguzi. Ape nivo na boba ya banalukate. Obante visa fela mobile kela makaso. Uzibe chole kwa nduka moso itena. Nizibi monika yo wapumela wa madamu. Baya nilikusufaza kwa makaso. Lukatuekeza hapa lukazuwa kamuso. Niwe na DJ nili utime bilimba. Nina kuya kwa ndugu visia bilimba. Keni kola chale nilo balakai. Nizibe za kuyeza DJ nilo balakai. Rap number one King J the King Lapa. Maziba andende focus ina ni machapa.
Kima hit and run, aiba wala tawe na come and run. Basiriza kufitera foru nani, aru pale walue siriza kwa mavani. Taotobo na luna boy foru nwera, mama pokote luna kima output. Anisepiku linsana ni input, marika ufera niferize kwa mapati. Kwa mabondi luna kinomo, aniko nikuloba nivale baka manomo. Kwa mabondi luna kwa maba, man of case in the beauty.
Nikolobala kwa nuna, nikolobala kwa nuna, nikolobala kwa nuna.
Manefukes in the beauty, King J Power. Managers in the beauty, Mr. Nivens ya joke. Kaspers as I see. Wana bags in the beauty, maybe G's I see. Oh, when is the mukondo? They like to prefer. Kota Barotsi, Cosmo Keiza, I got you.
Download the store by the way, DJ Tricks, Motor Kiss.